naga pigo za Mario. Haki kujiti bibisie moyo kama kio, ndo kitu najua mie. We siamini kweli umenigata, siamini squeeze na keshaba. We siamini kweli umenigata, we siamini squeeze na keshaba. Moyo hautaki kupenda na ugopa, usiku silali angani na tekinyota. Kitanda cha moto nikilala na kuota, nikisha kunywa pombe jina lako nalopoka. Ila sawa we si umeamua, nilipokuta mwezi wewe ulinitajua. Nilipokuta wingu mama ulinitambua, nilijua unanipenda kumbe najisumbua. We gali ya mapenzi imeondoka, we kazi ya mapenzi imeondoka. We gali ya mapenzi imeondoka, we kazi ya mapenzi imeondoka. We gali ya mapenzi imeondoka, we kazi ya mapenzi imeondoka. We gali ya mapenzi imeondoka, we kazi ya mapenzi imeondoka. Devi ndo wewe. Sema unanipenda uwe kwenye moyo wako, ukasema niko mimi. Hivi ndo wewe, utakiwe mbali kwenda. Na ushachoka kunitwa kisa mapenzi, na ukasema kipenzi utatulia. Na isitoshe kipenzi utanizalia, na isitoshe malengo yatatimia. Tuliopanga mimi na wewe, eti sambona umeondoka, sambona umeniacha mimi, sambona umeondoka, sambona umeniacha mimi. We gali ya mapenzi imeondoka, we kazi ya mapenzi imeondoka. We gali ya mapenzi imeondoka, we kazi ya mapenzi imeondoka. We gali ya mapenzi imeondoka, we kazi ya mapenzi imeondoka. We gali ya mapenzi imeondoka, because I'm a pensi me don't talk. I got a smart joke time. Why the treatments of you passing around? I hate you.
Anya time see a bag, bitchy boy. I'm back in a samaila.
I wave in the jabuko. I'm sending a son, I'm gonna have to get with my star. What people must say, you want to trouble the girl. What to trouble the lady for my dear. Baliana sana na wewe mwanangu, Mr. Mario, I'm sending sana msela just see you. Nenga
QM Records baby.